washimizi washimizi oyihlo washimizi obaba benu sefike utholelezi sefike thini nganyamba maye babo washimizi washimizi oyihlo washimizi obaba benu sefike utholelezi sefike thini nganyamba maye babo washimizulu washimizi oyihlo washimizi obaba benu sefike utholelezi sefike thini nganyamba maye babo kipani mkonto nezipa mumba kipano onka macholuze ye mkipa mavolovolo ye mkipa makesha nanze mbiseze nyama kipani mkonto nezipa mumba lesano onka macholuze ye mkupa mavolovolo ye mkupa makesha nanze mbiseze nyama kipani mkonto nezipa muzitezwa kupano onka macholuze ye mkupa mavolovu ye mkupa makecha nanzi mbisi senangu zika esa mpobu mfana bafana zika esa mponyo mfana no mekale balisa something umfana wololo zike samgxobo umfana bathemba wo zike samgxobo umfana zezo nomekale balisa something umfana wololo zike samponyo umfana bafana wo zike samponyo umfana zezo nomekale balisa Zanki mumfana maye babo Leta ni mkonto nezipa mumba Leta nonga matuluze Ye mkupa mavolovula Ye mkupa mafecha Nanzi mbisi sena
balandeli nabathandi bengoma emnandi basho ngazilinye bathi mfana ingoma edlula le inuka njengezincaze khona kunjalo khona manjalo kwena
hey shewethu
ngithi niyadela ishimane ngokuyibuka emafonini imathine ngamehla engqondo bese niyiphethele ezandleni ngisho ngoba ngizwile kuthiwa nomfakalo khunjana wayengakazi ayithi imbibi isidalo wayeba ungena nje ekamereni bese sidlalela amavidiyo ndabandaba siyitshele ukuthi sekunjalo kanti sukela kuhlaza manje uyobe usuyifakaza-ke ebhula mngoma mfokantuli wawukhona ngisendela i-voice note eyayibuya le emarisberg kwandongana yibomvana ashila temele ngithi ngiyawakhumbula amazwi akho emavetane emfokansele ma usho kanjena uzungisize wethumba ungasiqondeza isidala isitsha sakho eduze kwakho masesiyigomisile ukuthi sona siyisitsha sakho ngisho ngoba ngeke uyithembi intombi ma isikujolele mfana uyohlezi uyibalekela nje njalo ngibese ngithi mina vele woduma mfokamncube uzusize ungangijikeli indoda ngoba vele umuntu uyajika linda mfokantuli udikomfokamkhwanana nize nisize ningangijikeli ngoba umuntu uyajika. Sandisele mfoka Ndawonde, Oscar mfoka Mkhabele, Stetsha mfoka Mkhize, inkosi yama-Stetshers emsizi, uMvelo mfoka Zwane, uMboniseni mfoka Manqele, uChama mfoka Cebekhulu. Nisize ningangijikeli madoda ngoba umuntu uyajika. Ushaya itshitshi mfoka Mthabela kanye noZamani mfoka Mthabela. Nize nisize bafethu nihlezi ninami ngoba abantu bayajika. Ukwanda umfoka Mbathe emthandeni kwamaphumulo. Usize ungangijikeli inkabi yami ngoba umuntu uyajika. Ngithi ngivume emnambithi e-150 kwafela ubala wemngani wami uThubukazi. Emhlumayi indawo ezwelisha umhlathi amahlabathi isigodi. Ngithi ngisegoli eligola amadoda kwagoloko kawupheli bathi kuyoze kuphela isibindi sesibotho. Ngingasasho-ke phela omasombeni nehlathi ey'nkulu engathi baxubha ngezavile. Azambe ntenesha azambe qondani mfoka Mthethwa mthethe ijimu ubatshele ngentshulo ufike ubatshele ukuthi ngitheke ibona. Aboyipheka phela lezo nkomo zami sengayifuna manje ngoba basayipheka isidalo manje sebezidla negazi. Ngithe kwiminci wezibhabhanayo suka kuye wemanukelane uyoze kunyubele nje. Ashila jeme.
Uye wathi ntunaka nemfana, uye wathi ntiziqande mazweni, ngemfana uzemela na. Uye wathi ntunaka nemfana, uye wathi ntiziqande mazweni, ngemfana uzemela na. Uye wathi ntunaka nemfana, uye wathi ntiziqande mazweni, ngemfana uzoyimela na. Khiphani wonke amathuluzi embi, khiphani zonke iy'nhlobo zedami. Konakele konakele manje, yashimi ziyamadoda. Khiphani wonke amathuluzi embi, khiphani zonke iy'nhlobo zedami. Konakele, konakele manje, yashimi ziyamadoda. Khiphani wonke amathuluzi embi, khiphani zonke iy'nhlobo zedami. Konakele, konakele manje, yashimi ziyamadoda.
Into nje wayithi mali kamashonisa wasidla isikweleti. Utshelwe yimina njalo wethu ngintenesha yadlula igijima esangweni ekhakonina kwangqoba bathi bazwe bami sikhathele ngathi iphutha mzalo ngekusayithola. NKR asambeni mashonisa lishonile ilanga.